Achana now.
Wanapaka chope jina langu.
Achana now.
Wanataka ni mkose Mungu wangu.
Achana now.
Wanataka potosha dila yangu.
Achana now. Watu wanachonga sana juu yako.
Achana now.
Watu wanapaka chope jina lako.
Achana now.
Watu wanataka mkose Mungu wako.
Achana now.
Wanataka potosha dila yako.
Nasema achana now.
Nafungua ubongo na toa fikra za utumwa kichwani. Kipacha toka kwa Mola wala sijatumia ubani. Sistapi kupata chatu watu wanagani la putani. Rapu biashara bwana ila angalia usipata sala. Kuuza vitumbua pipi mandazi zote biashara. Usizalau hizo biashara watu watakuangushia msala. Wasomi wengi wamesoma kwa kutumia hizo biashara. Mashahiri sibatishi na nitauza nyingi na kala. Na sio utani nyota kwangu muonekana biashara. Wandago ni rafiki zangu tena wakina. Weuliza maswali mengi majibu misina. Nakupa rap shule mashahiri yangu yana vina.
Watu wanachonga sana juu yangu.
Achana now.
Wanapaka chope jina langu.
Achana now.
Wanataka ni mkose Mungu wangu.
Achana now.
Wanataka potosha dila yangu.
Achana now. Watu wanachonga sana juu yako.
Achana now.
Watu wanapaka chope jina lako.
Achana now.
Watu wanataka mkose Mungu wako.
Achana now.
Wanataka potosha dila yangu.
Nasema achana now.
Tathmini ya kina. Biashara ndo ajira. Kama nyimbo zuziki basi weka subira. Sista piku pata jina. Watu wanapata sira. Waleta chuki binafsi na kupanda miziza fitna. Kwa dini tusihish kama dogo na pina. Ali choke tupe mambo tukate miziza fitna.
Wana chuki binafsi. Achana nao. Sista pie. Achana nao. Wana chuki binafsi. Achana nao. Mali brain, yeah. Azifai. Izo chuki binafsi. Azifai. Masela wote, yeah. Azifai. Izo chuki binafsi. Azifai. Tuziacheni,
yeah. Wakita wapasuke kwenye stage waanguke. So kwamba najua kurap tu. Hata kurusha tuke. Au viga ufani. Awataki tuisho nataka tuke. Amiti nipe biti kwa mashairi ni wakurupushe. Nikate miziza fitina mizigo ni ronao ni shushe. Sitaki kizuizi mbere yangu. Hata mtuwa uyu ni wangushe.
Watu wanachonga sana juu yangu.
Achana now.
Watu wanapaka chope jina langu.
Achana now.
Watu wanataka ni mkose Mungu wangu.
Achana now.
Watu wanataka potosha dila yangu.
Achana now. Watu wanachonga sana juu yako.
Achana now.
Watu wanapaka chope jina lako.
Achana now.
Watu wanataka mkose Mungu wako.
Achana now.
Watu wanataka potosha dila yako.
Nasema achana now.
Kito kacho kwa Mola kama kito rubuniwa. Nisawa na skali vitani abadili nia. Ongeza bidii kwenye stage safisha njia. Funga masikio fanya utakavyo kwa nia. Sikiliza ushauri wa watu panapotakiwa. Ufikirie kwa kina kisha tunga jumbe kwa vina. Wapo wengi wanasema kwao wapate jina.
Wacha sema atakavyo kwangu mimi habari sina.
Wanachuki binafsi. Achana nao. Sister P.A. Achana nao.